big boy.
Tatizo tatis, baby.
Unakumbuka mwanzo ulinidanganya jina, ukaniona mwongo usieleweki. Na kumbe mimi ndo chanzo cha kukupa heshima. Leo naitwa mama, hapo vipi? Sasa nikudanganye vipi? Mpole mwenye uko kakiuti. Basi mimi kama shabiki napenda kukuona tu. Varandani kwenye kiti, mda wote unaichapa mechi. Kwa kifupi uko fiti, acha tu enjoy tu. Squeeze yani namegeshwa tonge, mie nalishwa yani mambo bambe. Hata kukuchiti baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Uko mtani wacha one donge, nisiku kusetani lewe polwe. Hata kukupiga baby, nitaanzia wapi miadi na ugopa. Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.
Lord music on this one. Nona makopa kopa yanavoleta hisia, kukujiti haiwezekani. Unanipatia sana, hajinogopa gopa wenye mali za odia. Sitaki kukutuma hata dukani. Unanipatia sana. Unagata kipele sio ni kasoro, mlaini tukilo gali na kandoro wako faini. Nakosa leo ila tumoro unanisame. Mina we milele yo my baby yoro, yo mine. Atupa shagi maviporo, baby why me? Mapenzi yananizidi ya mweze. Ni wewe unayenifanya nisikie raha, unayeniwaza sana. Hadi naogopa kuchepuka. Lakini wewe utayenifanya nikashinde bara, utaponiacha mama. Nice akili itacharuka.
Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama. Tumekubaliana, tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.